siku bado zaenda sana.
Nye mkituangalia
bado tumewakalia.
Mungu saidia. Ingoma ni kale.
Mbona kilio chambuzi, super rapper singer sita daktari na ujuzi. Stories za sita seza makmoga, lazima ziwe clean, suna safisha loge. Kepo kwa socket, ganji kwa pocket, na take off ka rocket, kanguma kwa market. Aziko past tense kama pomba za sachet, nalipa bill, silipe Clinton, beat sangu sick, check your symptoms.
Check money money, check check money money.
Industry mimi nipo Missy Prodigo, super shopping the fimbo juu ni conjugo.
Ngona sale vile ngome ngale ne kale kushinda zile zangu za wale vile nafanya vitu minafanya mena zifanya to the best. Oh my god.
Awase wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Awase,
awase
wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Oh oh get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia.
Oh oh get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia.
Na kobanga mubutu na moi, nimekuwa nanyi mpaka leo kama rungu na moi. Wanatuangalia situ kitua kwa njia, tunawatuangilia tunatufimbo hia. Kenya bongo baka Kampala Uganda, Afrika nzima serikali si twaja. Mziki bise yote naweza hata Lingala Lingala strong lyrically resin niko rich filthy. Mupenda story but compared no adithi adithi. Jumika wea kukamri za taraka niti. Demali nima kitu yo kitu is still guilty. Nafikia mango mazangu inafanya una jam. Hater ana yap trash hataki kuklap klap. Na nikitoka ena mazi yake wanaamka chap chap. Wana shaky bam bam shaky bam bam boom.
Awase wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Awase,
awase
wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Oh oh get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia. Yes sir.
Get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia.
Tuyabea nimekufa mara mia, but Mungu yuko so I'm back in this beer. Si pombe back in this beer. Mtoi hajazaliwa up in this beer. Yeah, rude boy amerudi. Si mafans wanashangilia. Misi tana rezi, hivi tahuwezi. Serikali imeshugulikia. Awase wanazibanjia. Mauradi za mado wanatubania. Si on the other hand tunafungulia. The next generation tutakula pia. So ukiniangalia piga saluti na utoe kofia. Ujawai mit mtu kame. Angalia buwana du.
Awase wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Awase,
awase
wanatuangalia.
Awase wanatuangalia.
Oh oh get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia.
Oh oh get your money up up.
Shilingi yangu ndio naangalia.